Isahluko sesibili. Kusekuseni umlekeleli uvuswa ukukhala kwe-alarm. Ekhala njalo ngehora lesihlanu ekuseni umevuka elungela ukuya emsebenzini. Azikhuze sevuka naye abuyele akhumbule futhi ukuthi ayinxa kambe umsebenzi umphelele. Anxapha nikini ikhanda aphindele enkutsheni ayidonse ngasankahle ingubo agubazele. Ukhuluma yedwa ngaphansi kwengubo. Suka kambe kuphelile kwitorho. Umuntu azokevuke nje yabo ujikanelanga madoda kwaze kwanzima. Athathe ucingo lakho phansi komqamelo ashalichofe maqede alibeke endlebeni likhale kabi likathathu libanjwe.
Hello.
Ewu, sawubona mama, njani kodwa ekhaya?
Ngiyakuzwa mle. Kwenze njani bakwethu sivuswa silele nje ekuseni nguvivi?
Cha, hayi lutho akulutho lubuye ma. Ukuthi nje bese ngivukile ngibe sengithi angikufonele nje ngizwe impilo.
Nathi siyaphila mfana wami. Bese sivukileke nokho. Phela igenge lena ayizivukeli. Bahlale bevukelwa yimi zonke insuku lezi. Hayike futhi lo wakho uLindokuhle akazwani impela qobo nokuvuka basaphila kodwa uma wakhe emsebenzini. Kuwe kuhamba kanjani ndodana? Uyazi ngaswela ukukufonela ngibonge ngemali yendlalo wayifaka cha sayithola. Wasebenza khabazela.
Awu, kahle mayimbuze ngakuwedwa ngesikhathi esizodwa. Yebo usaphila uma kodwa ngimgcine nje izolo sixoxe lapha ku WhatsApp. Ukubo kumanje bamnikeza izinsukwane emsebenzini zokukhulisa umntwana.
Akasezi nokuzosibona makoti sizobona nensizwe entsha. Simkhumbule bu aviphila leyangane yabantu mlekeleli. Uzungadlali ngayo.
Cha angeke ngidlale ngaye mama uyazi ngizimisele ngaye kodwa inkinga nje yizi izimali and futhi okunye ke bengifisa ukukutshela khona mama ukuthi hey nalomsebenzi umane waphela njalo ngixabane nomphathi lapha emsebenzini hayi bangixosha nje kanjalo kodwa ke ungakhathazeki mama izophuma imali yami eblue card izongcina ngize ngithole omunye umsebenzi futhi
hayi angiyazi ke lento mli angiyazi usuvuselela ikhanda likayihlo lokuba lihlaza waphela umsebenzi ayisuka umuntu akamkhize uyazi akasoze nje waba nento enhle usumoshila umsebenzi hayi mina ngisazi ke ayazi angisazi ke manje mina mlekeleli
cha mama kunjalo kube yibhadi nje kodwa ke kuzolunga ungakhathazeki
umsebenzi kababa wakho umsebenzi kayihlo sizomisa kanjani ngawo nanti nehlazo futhi usuphinde wamithi singane yabantu ekubeni ubuthembisile ukuthi uyovela kubo kulonyaka sesizomisa kanjani uma kunje mle ngiyalesaba mina ihlazo ngilisaba kabi
cha mama aana akukho njalo konke kuyekele kumina ngizokulungisa futhi nawe uzosho ukuthi ngasho kuzolunga konke ma ungakhali
mina mfana wami angazi ngempela ukuthi usizilwa ngifunani uyazi angazi sesizibhalile izincwadi zezibemo somsebenzi kayihlo pho ngizoyithini nje mina lento izophenduka ihlekisa komakhelwane hayi angazi ukuthi usizo lingaka kwangolwane kimi ifike ngafelwa abafoweni nodadewenu manje ngisele nawe nezingane zakwena ezincane dukuduku kwalandela ubaba wenu ekugcineni isimo sengithi sesingcono nawe usuyasebenza mfana wami usuphelile futhi kwawona lowo msebenzi hayi angazi kumele ngenzenjani mfana wami ukuba kuya ngami kabe ngiyawushiya nalo mhlaba ngiphumule njengoyihlo
cha mama ungakhali futhi ungakhulumi kanjalo akukho kubi ngale ndlela ocabanga ngayo ngikhona mina isimo ngizosilungisa ekhaya konke futhi kuzohamba kahle bekezela nje
besaxoxa kanjalo azwakala esecela ukuvalelisa uMandebele ufuna ukulungisela izingane eziye esikoleni basho bevalelisane isala ibuhlungu inhliziyo kaMlekeleli abeka umqamela ebusweni athanda sakhuluma nobaba wakhe kanye noNkulunkulu kanye
kanti kufanele ngenze njani ngiyabuza kuwe mdali kanti olwane usizo lungaka ekhaya Baba mkhize khabazela kuphela uthula uthini uyibona ifindle yakwethu. Ngiyacela simakade ngipha amandla nesibindi nginqobe kulolu sizi nokuhlupheka. Sengikhathele manje ukuze umame lile ezindlebeni zami ngenxa yosizi.
Akhale kakhulu umlekeleli ayeke kwakuthandaza ngasashonga nokuthi amen. Athi ukuthula kancane isikhashanyana. Egcine ephume ezingutsheni aphuza amanzi ehlisa isibibithwana. Osekusele manje ilo mthwalo okutshela umama wabafana ngendaba yokuphela kwaleli toho. Aphefumule sakukhathazeka athatha ucingo lakhe. Athumelele umama wabafana umyalezo kuWhatsApp.
Baby, morning. Yazi zolo njengoba ngizo sengazithi nje ngiphansi emoyeni, eyi, benginqena ukutshela ukuthi umsebenzi uphelile. Ya, kodwa-ke kunjalo impela.
Asheshe awufunde umlayezo uthembekile kwazise naye ukuwona uWhatsApp, kodwa kuphela isikhathi esingangehora engaphendulile. Eqhamuke nombuzo emva kwesikhathi oyindida.
Yini, bekwenze njani?
Ayi sebene ngxabano nje incanyana nomphathi. Ngaxoshwa kanjalo nje.
Good for you then.
Nah, ngizofona sithanda sami ngichazele.
No need for that. Vele nje you are careless imlekeleli every time. Uhlala unayo nje indlela yokubulala imodi yami. Uyazazi ukuthi unezingane futhi unecala kithi. Kodwa ngesikhathi usasebenza ubungacabangi nje ukuthi uze ekhaya ngoba nakhuke sekumele uvele ekhaya usuyaphela lo msebenzi ayisuka. Something is not right here. Kahle kahle nje mina ukube wena anginazi izingane zakho ngabe ngiyakushiya ngoba ugcwele ukudlala. Sengibekezele bo ngizwelana lesisalukwazi ke singumandebele ngoba phela siyangithanda.
Ngiyakuthanda nami Thembekile. Siyakudinga futhi ekhaya kakhulu. Luzolunga udaba lwami. Ungasaphi futhi ungalilahli ithemba.
Okay.
Ukubo uThembekile usithatha ingane yakhe encane wayibeka eduze kwakhe walala phansi ecansini. Uyakhala njengamanje ubuka ifoni yakhe. Ubheka ukuthi mhlasimpe uzofona umlekeleli baxoxe. Achaza ukuthi kwenzakalani ngempela. Yize noma ebukeka sengazi ukuthi akalithandi isoka lakhe kodwa uThembekile avelithanda futhi alipheli emlonyeni wakhe ukuthi nje usebekezekele kakhulu kungaveli ukukhanya. Ingakho-ke nesineke sesithanda ukumphelela. Uyacabanga ke nokho ukufona kodwa enye inhliziyo iyamkhuza ithi myeke uzofona yena umlekeleli. Akhalaza azumeke eduze kosana lakhe. Ngakolunye uhlangothi ucasukile umlekeleli njengoba bebona sengazi ukuthi akakutholi ukweseka ebantwini akabathembayo nakabathandayo futhi nesimo sakhe nje abasiqonde isidalo. Adonsa ifoni yakhe azama ukufona le ntombi yomXhosa. Inombolo yi-landline iqala ngo-011. Ikhale kabili kathathu masiyabanjwa.
Dr. Sguli's personal assistants, how may I assist you?
Hi, it's Mlekeleli. Can I talk to Unkuli? She give me this card wathi ngizomthola kule number.
Okay Mlekeleli, is she expecting you or you have an appointment?
No, siswami, I'm calling because I want to make appointment. Ngifuna ukukhuluma naye, hayi nawe.
I understand that Mlekeleli. Hence you will have to write an email to set an appointment with her.
Hayi bo sis. Nginikwe unkulu leli card wathi ngizomthola kule nombolo. Okwesibili anginayo email, no WhatsApp. Okwesithathu iyaphela ithami yami. Uyadla futhi o-11. Okwesini, ngicela ukukhuluma isiZulu, ngikhathele mina manje isiNgisi.
Hi Gloria, please put that man through. His voice sounds familiar with the Zulu humble guy I met izolo at Cleverland Factory Pharmacy.
Phela umlekeleli bese bemfaka ku-loudspeaker ngenxa yenkanje ebenayo. Kanti uDr. Nkulu uzolizwa iphimbo ukuthi uyalaza. Nangampela ucingo lakhe belidlulisele wabe sebingelela umfo kaMkhize. Awu. Sawona ntombi yomXhosa. Ntombe emhlophe egeza ngenhla ngiphuze ngezansi. Ntombe enhle njengelanga liphuma noma selozi lahla kunina. Selokhu ngazalwa ntombi angaze ngiyibone ingilosi ihamba ngeenyawo zayo zombili lapha emhlabeni. Sengiyofike ngimxoxeleke nomama ekhaya ngalesi simanga sobuhle. Kodwa ngicabanga ukuthi uyojabula kakhulu uma ngazibonela yena ngamehla akhe lobuhle sengibonile. Usaphila kodwa ntombi.
Kini betunana, kutheni ndadibana nawe usugeza olu hlobo bhuti? Mna andiyivanga tu into ubuyithetha kule ntetho yakho. Ndigqibele usithi sawubona. After that ndalahleka totally. But I must say, it sounded so sweet. So khawundixelele, unjani wena today?
Ah, ngiyaphila nkosazana, ngiyaphila unjani wena?
Ndiyaphila nami bhuti, enkosi. Awusandibhanxi nje wethu usithi ndiyinkosazana. So, how can I help you and what's your name again?
Ah, igama lami Ntombi, ngangithenga umlekeleli, ngwakamkhize.
Oh, sorry Mlekeleli. How can I help you?
Oh, okay. Ngifisa ukubona ngikhulume nawe ubuso nobuso, ngisacela inamba yakho ka WhatsApp noma nje ifonelekayo. Phela lo 1011 uyadla.
It's okay, ungayifumana inamba yami yomnxeba wethu. About ukubonana, you have to come here at midrand emsebenzini, then we can meet.
Hayi, akunankinga, ngiyabonga kakhulu Ntombi. Athathe inamba umlekeleli, qede bavalelisane.